jembe classic.
Katai, sai.
Yo, mini msiko mando yoso, weni msiko mando jide. Wanavaa midosho, mina waza kuivaa shibe. Mstari buga, ni winde upate dili. Na swala tano, mini teacher mwenye notes za badili. Tuzo kila, wapi 20% MC fataki. Na mistari chipsi kwa kwa MC denti. Ukivunja kabati, mina vunja draw. Ili bonge la mechi white, VC black on black floor. Yo, Katai ndo ndicho pewa. Uwezo ndo umekuwa kigezo cha mikuzomewa. Sipo bongo liver twisty. Lino kunitaja mini tatajwa. Na gurumo kwenye msondo twisty. Zunguka tusionane jamaa. Utajuliza kwanini nguo zangu uwa nazenika ba. Mibala toka tangu. Ina mwache dadako utubie. Tukio la kutokuvaa kiwa kwangu.
Yeah. Slow the once again. They call me Scarface. Master on music. Yo. Ego, nasema nawe kwa mdundo 16 zipo high. Upagawe na mdundo mwani mwako furai. Kispichi ya hip hop kwanza ndo nahanza. Na kutichi ule give up kusudi wewe kwanza. Maisha kauli mbiu na kwa bubu na fele. Mbela jiji lenye kiu majo zima ni utapele. Lewa jambo tenda jambo. Maisha si mujizo sende kando nena jando. Ilupai bila visa. Tega sikio fumba domo. Isala mwana mkuku na young kama nizu. Na mastawni kujuu. Abali juu ya mtaa na fumbo lenye viki. Mkumbode juu ya njanku. Kumano muziki mwenye zari nipo bongo. Nyumba ya mawazo na pabuna ujiu ya mchongo. Kumaya kujua chanzo neno langu kama kiba. Litunze tena vema taposepa ya dunia. Kumbuke kwa ndicho sema
Jamina go, kihadi kwa kakadi go. Ya pili ya tatu go, bila tatu nipati ngo. Natoke uko, mungu mwenye usnana low. Fake stay low, hindi zede rough I get it raw. Wani tengas na kinyongo shasame. Leki low, peace to everybody. Let us celebrate ho. It's my time, busy rhymes. Natoke ya kola facha mdomo fanyi yake. Kirisha fanya vyo before, peace 254. Paka B.O. and Jombo Soma is my hood. I'm happy to call it home. Really ko sizi tizi linadweka kwenye form. Hili game tight, take it na vobaska condom. Ye wanabisha, unabisha, uliza mungo. Longido kwa wa simba, so shudia webi show. Kwa chukipi wa mic, tembe black na yo-yo. Stage hushi kipswaki wene waki acha flone. Na mwano panlamke embla, tipo lo wika jugo. Nifane Singapore, na kidukisha vamzi wavyo. Mimje lo nekula nyasi, so kesi knita kawama. No more na winda vicheche, ndo kisa nrajito nyama. Don't
Yo, you already know what it is, right? Yo, it's a milestone, boys. Yo, it's your boy Scarface. Alongside, needs a dozen. Cash dollar, cash don't Yo, yo, with the best. Milestone music. Well, yeah, yo. Over.